VIP music production. ZambiMusicBlog.com.
You look Buffalo stars. Saz beats Bafirimba.
Saz.
Can I call my name? Sky Dollars in the building.
On the beat.
It shows Kitty that's with a natto. I got to see the afro. If I was soon with the canal, it's a polymona. Keto. Okay, she bought Tuntukuno. Keto. Ile sivi kwa na pato taipate na kwena ile Ketu wasika fata kwa tuikala kuno kuile Eko tupisa yosa mapine Kala leta kwa limona kukete na kwena ile sivi kwa kukete Kuno, uko, kudia, po Tumo, iwo, oje Ito skiri na tumele nato na kwena ile sivi kwa kukete Weekendi kala lepati mande kuke Eko tuizi molela waisi wate Fionse Sangwa fia kufilwa fe Efo tu mfati mwona loketi paka fe Ngawa mfati ya ala muka niku Amati ya gaskulu kukuku Nikuno kuine atikuge Kuhonse ya alisibi kwa ni Na papulai imichopo shambuzi Kontolo kafetu watizi Ifo tola na matikirizi Nokusai na ponga mchopizi Ifo usungu teka na ale chapu alimona Ukeshi botu ntukuno Ile sivi kwa na bato taipwate Na kwena ile sivi kwa kukete Tu wasuka fatoko tuikala kuno kuile Eko tupisa yosa mapine Kala lecha kwa limona kukete Na kwena ile sivi kwa kukete Kuno, uko, kudia, po Tumo, iwo, oje Icho skiri na tumele nato Na kwena ile sivi kwa kukete Kwa kutalala kwewe kumjalala Ila ndapa mkuba shilala Ya kwa kushiba kumyesu Kwa kukata kumyefu Pano ngufuile ngefe umfuile Kutsi wala sawa sanga shifuile Kuzi bantu baku keto Bali pitili na kutsi baku diaseto Haka usaka teku nusakana Maka maka wakano kutukana Na pafume fiongo ni pandarama So weto ni wamarama Ifo usungu teka nane chapu alimona Ukeshi botu mtukuno Ile sivi kwa na pato taipwate Na kwena ile sivi kwa kukete Tu wasuka fatoko tuikala kuno kuile Eko tupisa yosa mapine Kala lecha kwa limona kukete Na kwena ile sivi kwa kukete Kuno, uko, kudia, po Tumo, iwo, oje Icho skiri na tumele nato Na kwena ile sivi kwa kukete What's up, oh, kale kale Photomans in the building Naba sina Elita Zambia mfuli la zipe Etapo mecha, tapo mecha Ela vipa kush Eshimpanabo Mulu bafuma Amerika
VIP music production
Elo Buffalo stands
ZambiMusicBlog.co
Hashtag jilongu mulu waftim sky ni sparky Ela kaskumu drive for Nacho skidira tibere nacho
Says cheesy on the make